twongera twifurize ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Tuboneraho kandi no kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2015, umwaka w'ibikorwa by'iterambere mu buhinzi n'ubworozi. Mu kiganiro cyacu giheruka rero, twari mu karere ka Ngororero, aho twaganiriye ku mikorere y'ivuriro ry'ibihingwa. Ivuriro ry'ibihingwa rero rikaba rikorera mu turere tunyuranye tw'igihugu cyacu, aho bene ayo mavuriro akorera mu masoko abavuzi b'ibihingwa bakakira abahinzi baje babagana babazaniye ibihingwa byabo, basangaho wenda ibimenyetso bidasanzwe by'indwara, bityo bakaboneraho kugirwa inama z'uko bakwitwara kugira ngo babungabunge umusaruro wabo urusheho kwiyongera. Mu kiganiro cyacu cy'umunsi rero turi kumwe n'umukozi ushinzwe ibikorwa by'umushinga PASP. Uwo mushinga ukorera muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ukaba ugamije gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi no guteza imbere ubuhinzi bw'umwuga. Muri iki kiganiro agiye kutuganirira ku bikorwa by'uwo mushinga, intego zawo, aho ukorera n'abo ukorana nabo, bityo reka tumureke atangire yibwira abatwumva muri uyu mwanya.
Murakoze, nitwa Zigiriza Lucia, nkaba ndi umukozi wa Minagri, nkaba nkora muri PASP. Turifuza rero kuganira namwe kuri uyu munsi kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa by'umushinga wa PASP.
Wenda mu gutangira turavuga ngo PASP bishatse kuvuga iki?
PASP ni umushinga wa Minagri wo gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi no guteza imbere ubuhinzi bw'umwuga.
Dukomeje rero, uyu mushinga ugamije iki?
Uyu mushinga waje ari uburyo bwo kugira ngo dufashe abahinzi, kuko byari bimaze kugaragara ko hari igihombo kinini kigaragara bitewe n'uko abahinzi badafite cyangwa se badashoboye kugabanya ibihombo bigaragara bitewe no kudafata neza umusaruro wabo, bityo bakaba baragiraga igihombo kinini cyane. Rero uyu mushinga ukaba waraje kugira ngo ufashe abahinzi kugabanya icyo gihombo. Mu minsi yo hambere, mbere y'uko hajyamo ibikorwa bitandukanye bya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, hari igihombo kinini cyane kigera kuri 30% kigaragara mu bikorwa by'ubuhinzi, umusaruro utakara ungana na 30%. Ariko nyuma Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igenda ikora ibikorwa bitandukanye bijyanye no guhugura abahinzi ku bijyanye no gufata neza umusaruro, igihombo cyagaragaraga ari kinini kigenda kigabanuka. Ariko PASP nayo Minisiteri yayishyizeho kugira ngo ikomeze ifashe abahinzi kugira ngo bagabanye icyo gihombo kigenda kigaragara. PASP rero nanone ikaba ari umushinga ufasha Leta kugira ngo tugabanye icyo gihombo kigaragara, nk'uko biri muri bimwe muri za vision ya Leta yo kugabanya igihombo kigaragara ku musaruro. PASP rero ikaba nayo yaraje kugira ngo yuzuzanye n'iyo ntego ya Leta yo kugabanya igihombo kigaragara ku musaruro. Uyu mushinga wa PASP ukaba uzafasha Abanyarwanda ku bikorwa bijyanye no gufata neza umusaruro, kuwongera agaciro, yaba ari umusaruro uturuka ku bikorwa by'ubuhinzi cyangwa se iby'ubworozi. Ikindi ukaba uzafasha nanone ku kijyanye no kongerera cyangwa se gutanga amahirwe y'akazi kubera ibikorwa bitandukanye birimo. Nanone PASP izafasha kongera ibikorwa bitandukanye ari byo gufasha abahinzi baba bakora ibijyanye no kongera agaciro k'umusaruro, tukaba twabonamo n'ibindi bikorwa nk'inganda ntoya zakorwa na ba rwiyemezamirimo batandukanye. Ikindi harimo ikijyanye no gufata cyangwa se kongera ibikorwa bya agroprocessing, aho ngaho tukaba tuzabonamo ibituruka ku bikorwa by'ubuhinzi bitandukanye, navuga products zitandukanye abahinzi bazabasha gukora bitewe n'uyu mushinga uko uzagenda ubagira inama. Ikindi nanone PASP izibandaho ahangaha nuko twabonye hari ibikorwa bitandukanye byagiye bigerwaho bitewe n'uko Leta yagiye ishyiraho policies na SIP yagiye ituma abahinzi bagira umusaruro mwinshi cyane. PASP rero ikaba izafasha kugira ngo habeho ibikorwa bitandukanye duhereye ku musaruro wa SIP kugira ngo abahinzi bagere ku rundi rwego bijyanye no kongera agaciro umusaruro wabo. tuvuze ku kijyanye naho PASPE izakorera tuzakorera mu turere 11 two mu gihugu ahangana nanone tukaba twarahisemo utu turere bitewe n'umusaruro ukomoka ku buhinzi bagiye bagira twahisemo uturere 5 mu burasirazuba tukaba dufitemo Kayonza Ngoma Gatsibo Nyagatare na Kirehe tukagira n'utundi turere nanone mu majyepfo arimo Kamonyi Muhanga na Ruhango tukagira n'utundi turere 3 mu burengerazuba no mu burasirazuba dufitemo Musanze Nyabihu na Rubavu
tukira aho muzakorera mwavuze ko byaherewe wenda ku musaruro uhari mwatubwire wenda nko muri utwo turere umusaruro muzitaho birebana no kufata neza kongerera agaciro
nanone nkuko nabivuze uyu mushinga nanone wibanze ku byagiye bituruka ku byo SIP yagiye igeraho twahisemo ibihingwa 4 n'amata tukaba dufitemo igihingwa cy'ibigori ibishyimbo imyumbati n'ibirayi tukagira n'amata nayo dusanga mu turere dutandukanye tw'igihugu
ubwo amata ni mu gihugu hose
amata ni mu gihugu hose
naho bya bihingwa birebana naho byero wenda nk'ibirayi mu majyaruguru n'iburengerazuba ibigori mu burasirazuba ngo n'amajyaruguru n'amajyepfo
niko bimeze nk'ibirayi cyane nk'uko twese tuzi byera cyane hariya mu burengerazuba no mu majyaruguru amata nayo urebye ari muri utwo turere twose ariko nanone twagira ku myumbati ni muri tuya turere dutatu navuze two majyepfo ibigori n'ibishyimbo nabyo urebye biri muri utwo turere twose dutandukanye
hanyuma rero tumaze kubona aho mukorera abo mukorana nabo ni bande bo ese umuntu uri mu karere tuvuge ka Rubavu uhinga ibigori yaza akakorana namwe ubwo murazana kutubwira uburyo mukorana inzira binyuramo
dukorana n'abahinzi nk'uko uyu mushinga ugenewe abahinzi sibyo ko muri iyi minsi tutagikunze gukoresha ijambo abagenerwabikorwa kuko urebye cyane uyu mushinga uzatuma ahubwo aribo banyiri ibikorwa uyu mushinga rero uzakorana n'abahinzi yaba ari abahinzi bibumbiye muri koperative cyangwa se umuhinzi ku giti cye cyangwa se nibyo twakwita SME nabo bashobora gukorana natwe muri uyu mushinga wa PASPE
ubwo ni ukuvuga se ko umusaruro muheraho ungana ute mukorana tuvuge ku birebana no gufata neza umusaruro cyangwa se kongerera agaciro yaba koperative cyangwa wa muntu ku giti cye baba bafite umusaruro ungana ute kugira ngo bavuge bati dushobora gukorana namwe nibyo mukorana nabo biteye bite kugira ngo tumenye ngo ninde ukorana namwe kandi gute
icya mbere tureberaho nuko abafite ibikorwa bijyanye cyangwa se abahinga igihingwa kimwe muri byo dufite muri uyu mushinga cyangwa se akaba ari umworozi ikindi uburyo duhitamo abo dukorana nabo nuko babibumbiye muri koperative kuko muzi neza yuko iyo bakorera muri koperative biraborohera kuba basaba inguzanyo muri banki kuko baba bafite ahantu bahuriye kandi bafite n'ibyemezo byatuma babasha kubona iyo nguzanyo usibye nibyo hari uburyo bwinshi tubona Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igenda ifasha amakoperative ibijyanye no kuba babona inyongeramusaruro akenshi usanga iyo bari koperative byoruhera biborohera kugira ngo babone amahirwe yo kubona ibikorwa bitandukanye cyangwa se kugezwa ku bikorwa bitandukanye ikindi n'umuhinzi ku giti cye twakorana nawe iyo aherereye muri kamwe muri utwo turere akabahinga kimwe muri ibyo bihingwa cyangwa se ari n'umworozi nawe twakorana nawe nta kibazo
hanyuma rero twagira ngo wenda mutubwire uburyo muzakorana bigenda bite uyu munsi umuntu yaza kumushinga kuri ministeri abangaba mubageraho gute cyangwa babageraho gute
uyu mushinga wa PASPE ufite abakozi bari muri utwo turere nk'uko natuvuze 11. Uyu mushinga watangiye ku rwego rw'igihugu watangijwe mu kwa gatatu itariki 28 z'uyu mwaka 2014. Nyuma yaho rero twagiye dushira abakozi muri utwo turere, usibye ko na mbere yaho twabanje kumenyekanisha uyu mushinga ku rwego rwa buri karere dukoreramo, ku buryo ari abo abahinzi bagiye bamenya amahirwe atandukanye ari muri uyu mushinga, ariko nabo bakozi baherereye muri utwo turere bagenda bahura n'abahinzi bababwira ibikorwa by'uyu mushinga, bityo rero bigatuma umuhinzi ahaherereye niba yifuza kugira igikorwa akora kijyanye n'uyu mushinga yegera wa mukozi akamubwira ibyo akeneye gukora, bityo wa mukozi akaba yamuyobora uburyo abigenza. Usibye nibyo, kugira ngo ibikorwa by'uyu mushinga tubigereho, murumva ko harimo ibijyanye no kongera agaciro umusaruro, ibijyanye no kuwufata neza. Birumvikana ko umuhinzi mu gihe abimenye ntiyabasha kubyikorera we wenyine atagize ubundi bufasha abonye. Bityo rero PASPE yashizeho uburyo abo bahinzi bazabasha kugera kuri ibyo bikorwa. Tukaba dufite abafatanyabikorwa batandukanye bazafasha abahinzi, navuga mu buryo tekinike. Niba hari umuhinzi ushaka, wumvise yuko hari uyu mushinga ujyanye no gufata neza umusaruro, tuzaba dufite abafatanyabikorwa ku bijyanye n'ibigori n'ibishyimbo, hari umufatanyabikorwa tuzaba dufite ku bijyanye n'umusaruro w'amata, hari umufatanyabikorwa uzafasha aborozi bashaka gukora ibijyanye no kongera agaciro umusaruro w'amata. Tuzaba dufite nanone umufatanyabikorwa uzafasha abahinzi b'imyumbati n'abahinzi b'ibirayi, kuko murabizi neza ko umuhinzi hari ahanagera abakeneye ubufasha burenzeho. Ikindi navuga nuko dufite dukorana na RCA, dufite amasezerano twakoranye na RCA kugira ngo nayo idufashe ku bijyanye n'amakoperative, uburyo amakoperative akora, kugira ngo bajye bahugura amakoperative yacu nayo agere ku rwego rushimishije mu bijyanye n'ibikorwa by'amakoperative. Tukaba dufite n'andi masezerano na BDF. Nk'uko nabivuze, abahinzi ntabwo tubona nk'abagenerwa bikorwa, ahubwo noneho nibo ba nyiri ibi bikorwa. Rero dufitanye amasezerano na BDF, kuko kugira ngo umuhinzi nanone agere kuri ibi bikorwa, hari aho agera ugasanga afite imbogamizi yo kubura uburyo yakora ibi bikorwa byo kongera agaciro umusaruro bijyanye no gufata neza umusaruro. Bityo tukaba dufite amasezerano, dufitanye amasezerano na BDF yuko uyu mushinga wa PASPE ufite, navuga n'inkunga ucisha muri BDF, kugira ngo abahinzi, niba umuhinzi ashaka kongera agaciro umusaruro we, hari ibikorwa ashaka gukora, abe yafata inguzanyo muri banki, noneho iyo nguzanyo kugira ngo ayigereho abakeneye ingwate. Rero umushinga wa PASPE ushyira amafaranga muri BDF, BDF igatuma wa muhinzi abasha kubona ya ngwate. Tukaba dutanga ingwate ya 50%. Hanyuma ikiyongereyeho nanone cy'amahirwe tuvuga twageneye abahinzi bacu, ni uko hari, navuga tuyita grant mu rurimi rw'Icyongereza, ariko mu Kinyarwanda tuyita impano. Iyo umuhinzi yishyuye ya nguzanyo ye, yabonye ingwate ya 50%, akabona inguzanyo, tumufasha kumwishyura 40% ya nguzanyo yafashe muri banki. Rero kugira ngo ayo mafaranga abe yabasha kugera ku muhinzi, ni uko dufitanye amasezerano na BDF, amafaranga anyura muri BDF, BDF nayo ikayageza kuri banki zitandukanye.
Ni ukuvuga ngo wa muhinzi wahawe inguzanyo yishingiwe ku ngwate ya 50%, ya 50% isigaye nayo agiye kuyishyura mu muhaye impano ya 40%.
Uko biteye, umuhinzi iyo agiye kuri banki bamusaba ingwate, tumwishyura ingwate ya 50%. Ariko noneho n'andi mahirwe arushijeho, iyo ari umudamu cyangwa urubyiruko, ingwate ingana na 75%. Noneho iyo atanze ingwate yishakira indi, iyo
25 asigaye cyangwa 50 niba atari umugore n'urubyiruko
yego
arayishakira
ayo arayishakira noneho ya yabonye muri banki bamuhinguzanye iyo muhaye inguzanyo ayishuye neza ageje kuri 60% niho tumuhaye amano ya 40%
nayo mukayimwishyura
turayimwishyurira
twagira ngo radukomeje mwakomeje kuvuga ngo abafatanye bikorwa bazafasha abahinzi bazabafasha mu buhe buryo bazakorana nabo gute bazakora iki
abafatanye bikorwa nkuko navuze umuhinzi kugira ngo azagere kuri ibikorwa tuvuga ngo bijyanye no kongera agaciro umusaruro bijyanye ubwo navuga ibijyanye no kongera agaciro umusaruro hari uko hari ibikorwa bagomba gukora ari byo bijyanye no kumisha ibijyanye no tuvuge ku bigori bijyanye no guhungura ibigori abakeneye utumashini yarenzaho aho ngaho abakeneye stoke cyangwa se ubuhunikiro ibyo byose hari aho agera tuvuge nk'iyageze ku gikorwa cyo kuba yabyazamo navuga nka kawunga cyangwa se niba ari ibirayi akaba yakora ikindi navuga product ituruka ku birayi hari aho agera ugasanga nabwo we ubwe yabyishoborera niyo mpamvu twatekereje kuzanamo abafatanyabikorwa kugira ngo bafashe abo bahinzi niba atekereje wenda avuga ati ndashaka kuba na wenda nko ku musaruro w'amata ndashaka kuba nakora fromage cyangwa se ndashaka kuba nakora yaourte ariko adafite ubwo bumenyi umufatanyabikorwa azazamo kugira ngo amufashe kugera kuri ibyo bikorwa abo bafatanyabikorwa nk'uko navuze bazafasha abahinzi muri utwo turere twose nk'uko nabivuze hari ayo mahirwe yo kuba babona yaba ariyo 50% y'ingwate cyangwa se 40% tuzabafasha bijyanye no kubishyurira inkunga bazaba bafashe muri banki murumva ko bisaba kuba barateguye umushinga kugira ngo bageze kuri banki rero umuhinzi kugira ngo ategure umushinga ugere kuri banki banki yemere gutanga amafaranga nuko uwo mushinga nanone ubukoze neza aho ngaho umuhinzi nabwo yabyikorera niyo mpamvu dukeneyemo umufatanyabikorwa ujyanye no kuba yamufasha gukora neza umushinga we aho ngaho niyo mpamvu dukeneyemo umufatanyabikorwa ujyanye no gukora neza umushinga tugakenamo n'undi mufatanyabikorwa navuga ubafasha mu byo tekinike kubakorera neza iyo mishinga yabo niba ari gukora yawurute akaba azi ibikenewe byose agafasha umuhinzi wacu abo bafatanyabikorwa rero ni muri urwo buryo tuzakorana nabo kugira ngo bafashe abahinzi bacu ku bijyanye naho ubumenyi bwabo bugarukiye babafatanyabikorwa babafashe kugira ngo bakore iyo mishinga ijye muri banki ibashe no kwemerwa ninemerwa bayikurikirane kugira ngo mu gihe abahinzi bari gukora ibikorwa byabo barabonye inkunga yo muri banki bibe byabasha kuba ibikorwa birambye cyangwa se bitazagera hagati bikabananira ariko babafashe mu gihe cyo gutangira kugira ngo ibikorwa byabo bigende neza
murakoze cyane twibutse abadukurikiye ko turimo turaganira n'umukozi ushinzwe ibikorwa by'umushinga PASPE muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi uyu mushinga akaba ari umushinga ugamije gutunganya umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi no guteza imbere ubuhinzi bw'umwuga dukomeje rero n'ikiganiro cyacu hari umuhinzi se koperative se waba udukurikiye muri uyu mwanya akavuga ati nanjye mpinga ibigori cyangwa se mfite imyumbati myinshi ndumva nifuza nanjye iyo nkunga yagana kuri ba bantu mwatubwiye babakozi b'umushinga bari mu turere arahagana se ajyanye iki ni ibicya asabwa ese niba ruwarandika aragenda ababwire mu magambo arabafite irangamuntu ni ibiki usabwa gukorana n'umushinga mu musaba kuzuza kugira ngo abashe kubona iyo nkunga iteganyijwe gutunganya umusaruro no kufata neza
murakoze umuhinzi cyangwa koperative cyangwa se ya SME nababwiraga icyo isabwa cya mbere no kuba iri muri kamwe muri twa turere nababwiye ikindi nuko yaba baba bahinga kimwe muri bya bihingwa nababwiye cyangwa se ari umworozi afite umusaruro w'amata icyo basabwa rero nuko ibikorwa byo dufasha abahinzi ni ibikorwa bijyanye no gufataniza umusaruro niba avuze ati njyewe ndashaka tuvuge wenda kubaka ubuhunikiro bw'ibigori icyo nicyo cya mbere kuko yaje avuga ati njye ndashaka ibikorwa bijyanye wenda bya bikorwa bibanziriza umusaruro aho nabwo twabifasha twebwe duhera nyuma yo gusarura ibikorwa bijyanye no gufata neza umusaruro iyo rero afite icyo gitekerezo ashaka kubaka nk'ubwo buhunikiro wa mukozi wacu aramufasha akamubwira ibisabwa kugira ngo yubake ubwo buhunikiro bwe noneho wa mu uhinzi ku giti cye cyangwa se koperative ikareba uburyo ikora umushinga ujyanye no kubaka ubwo buhunikiro uwo mushinga rero iyo urangiye natwe nka pasite turawureba tukareba ko koko bijyanye nabyo bijyanye ibikorwa birimo byose bijyanye n'ibyo dufasha noneho uwo mushinga we akaba yawutwara muri banki nayo kuko dufitanye amasezerano na BDF nayo iba yaragiranye amasezerano yandi n'amabanki kuko zize umushinga ibikorwa byawo zakiriwe umushinga zikawigaho zikareba niba koko ari umushinga ufatika iyo zibonye umeze neza umushinga ubasha kubaho bawutera inkunga cyangwa se baho uwo muhinzi cyangwa koperative inguzanyo babaha inguzanyo ariko na banki ubwayo bizirikana yuko uwo muhinzi yagaragaje yuko pasipe izamufasha banki ubwo ikimusaba ni ya 50% yindi agomba kwitangira y'ingwate ubwo yabyujuje bamuha ya nguzanyo ubwo murumva ko icyo akeneye ni uwo mushinga we natwe ku rwego rwa pasipe babafatanyabikorwa nababwiye ari ushinzwe kureba umushinga uko umeze neza cyangwa se ufite bwa bumenyi bijyanye no gufata neza umusaruro w'ibigori nawe yarebye uwo mushinga we kumeze neza yamufashije murumva ko nta kindi kiba gisigaye uretse kujya kuri banki nayo ikaba yamuha iyo nguzanyo
uyu mushinga ugizwe n'ibice bihe kugira ngo abatwumva bumve neza uko uzakora
uyu mushinga ufite ibice bitatu ariko navuga ibice bikomeye cyane icya mbere ni igice kijyanye no kubaka ubushobozi no kujya inama mu ishoramari ikindi gice cya kabiri ni uguteza imbere ishoramari mu buhinzi byita ku bidukikije kuri iki gice cya mbere navuga ibikorwa birimo harimo igikorwa cya mbere ari nacyo tuzibandaho cyane mu mushinga wa PASPE ni igikorwa kijyanye no gushyiraho icyo twise cyangwa se twita hub. Hub akaba ari ahantu umusaruro wahurizwa aho ngaho tukaba twasangaho n'ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye no gufata neza umusaruro ari byo bikorwa byo kumisha ibikorwa byo guhungura tuvuge niba ari igihingwa cy'ibigori ibikorwa bijyanye no kuba twahunika icyo gihingwa cy'ibigori cyangwa se ibishyimbo ikindi iyo turebye nanone hub twifuza yuko habaho ibindi bikorwa bijyanye no kongera agaciro umusaruro ariko kubyazamo ibindi tuvuge niba ari ibigori hakaba hakorwamo ifu yo gukora kawunga usibye n'ibyo niba ari igihingwa cy'imyumbati hakaba hakorwamo ifu y'imyumbati cyangwa se hari n'izindi products zihari hari utwo bita twa chips nanone duturuka ku myumbati ku ifu badukora mu myumbati aha kuri hub twifuza ko izi hub nanone haba ari uburyo abahinzi bakorana n'abandi bantu batandukanye kuri iyo hub twifuza ko abahinzi cyangwa se koperative yajya ikorana n'amabanki ubwo ni ukuvuga ngo koperative ibifite uburyo igera kuri banki ikorana na banki mu gufata inguzanyo cyangwa se uburyo yishyurwa niba itwaye umusaruro wayo ikawugurisha ku uruganda runaka cyangwa se kurindi soko amafaranga iyo babishyuye akabaca muri banki hariho nanone ko hub yaba ikorana mbere yuko tugera ku musaruro muzi ko tuba dukeneye inyongera musaruro aho nanone usanga abahinzi bafite abandi bafatanyabikorwa bakorana nabo bajyanye no kubaha inyongera musaruro abahinzi nanone cyangwa se koperative bakaba bakorana n'amasoko atandukanye urebye hub na ahantu hari ibyo bikorwa mvuze ariko bakaba bafite n'abandi bafatanyabikorwa bakorana nabo nubwo wenda bataba nabo bose bari aho ngaho ariko usanga baragutse ku buryo bakorana n'amabanki bafite abafatanyabikorwa bafasha kubaha inyongeramusaruro babaha imiti ijyanye no guhungira iyo myaka yabo bahunitse cyangwa se no kuba batera imiti mu gihe cy'ihinga urebye baba bafite abafatanyabikorwa batandukanye rero nk'uko mbivuze icyo gikorwa kijyanye no gufasha abahinzi kugira icyo twita hub umushinga uzarangira dufite hub 200 muri rusange ariko tukaba twifuza ko hazabaho hub 110 ku gihingwa cy'ibigori n'ibishyimbo tukagira izindi hub 30 ku gihingwa cy'imyumbati na hub 30 ku gihingwa cy'ibirayi na hub 30 ku musaruro w'amata
ndabona kugeza ku musozi w'ikiganiro cyacu twibutse abakomeje kudutega amatwi mu kiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ko twaganiraga ku bikorwa by'umushinga PASP umushinga ukora muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ugamije gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi no guteza imbere ubuhinzi bw'umwuga uyu mushinga rero ukaba uzakorera cyangwa se ukorera mu turere 11 mu majyaruguru n'iburengerazuba harimo Musanze Nyabihu na Rubavu mu majyepfo hakaba harimo Kamonyi Muhanga Ruhango mu burasirazuba harimo Gatsibo Kayonza Ngoma Nyagatare na Kirehe twagira ngo rero tube ducumbikiye aha ngaha ikiganiro cyacu ariko tukwibutsa wa murongo mwahamagara kuko nk'uko bigaragara uyu mushinga mwawibazaho byinshi mwahamagara rero kuri 41 27 cyangwa se mukaba mwagana umukozi w'uyu mushinga muri utu turere tubabwiye haruguru ukoreramo reka tubashimire mwe mwese mwakomeje kudutega yombi mu kiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi twibutse ko twaganiraga n'umukozi ushinzwe ibikorwa by'umushinga PASP ni umushinga ukorera muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi uyu mushinga ugamije gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi no guteza imbere ubuhinzi bw'umwuga twaganiriye ku bikorwa by'uwo mushinga naho dusereze ikiganiro cyacu twifuza gukomeza kunogerwa na gahunda zikurikiyeho no kwishima muri ibi bihe bya Noheli n'iminsi isoza umwaka ndetse tunabifuza kujya kongera umwaka utaha mu mahoro umwaka wa 2015 uzababere umwaka wo kunoza ibikorwa byanyu by'umwuga mu buhinzi n'ubworozi naho dusereze ikiganiro cyacu mwari kumwe n'Imana Marie Goretti.